ilivyo kuwa nyakati za Lutu, ndivyo itakavyo kuwa siku za kuja kwa Yesu. Watu walitenda maovu wakalewa, moto ukawa angamiza. Jambali nina ona dalili za moto uja kuiteketeza dunia. Dhambi za walimwengu zimezidi, Mungu yu aja kuangamiza dunia. Kimbia, kimbia, Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Jambali nina ona dalili za moto uja kuiteketeza dunia. Dhambi za walimwengu zimezidi, Mungu yu aja kuangamiza dunia. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Matukio yaliyopo wakati wa sasa yanafanana na yaliyotendeka Sodoma. Wanasema ni haki ya binadamu wanaume kumwoa mwanaume. Jambali nina ona dalili za moto uja kuiteketeza dunia. Dhambi za walimwengu zimezidi, Mungu yu aja kuangamiza dunia. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Jambali nina ona dalili za moto uja kuiteketeza dunia. Dhambi za walimwengu zimezidi, Mungu yu aja kuangamiza dunia. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Inahuzunisha waitayo ni sheria, aliyekosewa ubadilishwa mwenye makosa. Sheria nyingi za kimataifa leo zinatetea kuishi kinyama. Jambali nina ona dalili za moto uja kuiteketeza dunia. Dhambi za walimwengu zimezidi, Mungu yu aja kuangamiza dunia. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Jambali nina ona dalili za moto uja kuiteketeza dunia. Dhambi za walimwengu zimezidi, Mungu yu aja kuangamiza dunia. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Kimbia, kimbia, Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. Kimbia, 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 Mungu yu aja kuangamiza dunia hii. aja kuangamiza dunia.